That's right. When you hear that sound, you know it's time for Ambiance Congo here on WRIR 97.3 FM Richmond. My name is David Noyes. I'm here with you every other week from 3 until 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music. You know, just Friday was the anniversary of the 20th anniversary of the passing of the late, great Franco Luambo Makiadi. Let's pronounce his name correctly here, since we're celebrating his passing. So we're going to start off the program today with some music from Franco and the OK Jazz. By request for our friend Wood Quatch, who listens to this program quite often, he wanted to hear something from the 20th anniversary of the band's celebratory LP. There were two LPs that came out in that series. It's been re-released a couple of times. And let's play the one that the rights go to his widow from the Mami Luambo edition of the Franco and the OK Jazz 20th anniversary, June 6, 1956 to June 6, 1976 CD. Let's hear the song written by Joski Kiambukuta along with the OK Jazz, Salija. Hope you enjoy it.
Mituna yanga izoto Nisuma oto bono ki azali nanu mwana Na bandiko wanze ohoho Naluka nganga nani asuko langa izoto Na bandiko shoje ohoho Bolingweza la kisena motema Kasina kufela kiboka mahato Kisase tonda makambo bako makose kangali kolo ya selisha oyo Oh, zambe, salisanga na bikane tungu oyo Oh, zambe, salisanga na bikane tungu oyo
Selisha, bigi sanga na gina kufa
Sopela kama kasa yangu ya mbongo wana
Naleli mama Na komito na yanga inzoto Nisuma oto bondo kina zanina no mwana Na paniko wanze oho Naluka nganga tana ni asukola nga inzoto na bandiko shoje oho Kolingweza la kisena motema Kasi na kufela kiboka mahato Kisase tona makambo bako makose kangali kuro ya selisha oyo Oh, zambe, salisanga na bikane tumbu oyo Salisanga na bikane tumbu oyo
Woka tulmondo Ondenge
Muteme kobeta lokola na sana delika moy Muteme pasuka kasoki na moni e mama Oh na salanito, fote na gai moko Oh na poma korelete, mami uti na gai mama Na poma to bomba ma, nalinga na mola yente na zela Na poma de kolela, soki na moni na televizyon Oh, bako mako kanisa, negeto salaka Oh, bako sangaye, nabani kuturu kanamu mwana Nalila kaye mingyo, na yoka kakaka sonyo
Papa.
Foto na ye akala, na bomba kanasunye mama Oh, bako mahatu, bako sangaye koki tela ye mokanda kaka pona bondela mama na baby.
Bona ye.
Sote kolenga lokola na bomande moto. Bato riba pesa na banza kate poso nyo. Oh bakoma pose kangae zoba libuso maele sima. Oh na koma kone grende mebe uti nangai mama. Jari bisanga na tumeli ya naima sumu pona dika. Kogo yose li jari bisanga na tumeli ya naima sumu pona dika. Na koti tela imo kana kata pona bondela mama na baby.
Selicha,
thank you.
That was Franco and the OK Jazz from the 20th anniversary of their the founding of their band, Double LP, Franco et les 2% OK Jazz, 20th anniversary album. The name of the song was Selija, featuring Joski Kembukuta on that one. And we're going to play another song in memoriam to Franco. This is from a Kenyan LP, and I want to dedicate this to Freddie Wawire, who put in a request for a song from Franco that I didn't have. So I'm going to play the version, the Kenyan release version of the song I was going to play. Anyway, Sedu from the LP In Memoriam, Grand Maitre Franco, Volume 8 on the Polygram LTD Records label out of Nairobi. Here is Sedu with Franco and Le OK Jazz.
Zoto ya mwana moto kumisa ndenge ezali Coca-Cola kateo Valeur ya moto na oya yebi ye malamu Kabaka di solo Fote nini sedu ope singani Tuna mote mamba la boni na nimbisi Na lembiko tuna yo mama na zizi Lokuta ekoma o lese pase Na kobele la likambona tina e Na koko baloba e soki o moni doki Mene la onoki mongongo e kufa yo Na ebi etumba e bandanga na koswa na opi kakapende e Tika na mota una luta tebe Na songi na soni maloba nanga etuli Na sanzi mabena yo mama na zizi Otinga zoloko na seya motema Na kosenga osedobo sanangai Epa yoke iye sedu obongisa Kitoko ya mwasi na oya lula kaye Balo bali zanza ebonga kade na langi opika kapende
Andule, andule mama na zizi
Sakana mama, sakana mama Sakana mama Sakana mama Ngai pelo kola yo tozali se kombanga Biwali kozela sedue
Balata zikida balata babelue Baligi sakisa sana bodude
Luambo na longo batale lo bakabwani Babete la kabango linetie
Okende banganda bakoma kote kisama sanga Babokoro kobana o
Sakana mama Sakana mama Yope lokola ngai toza lise kobanga Biwa liko zela o sedue
Obenge galelo maboko makasie Bona pimeli
Tozalaka kokaba soki tokomi lelo moimi Ikambu ezali na mosala
Sakana mama Sakana mama Ngai pelo kola yo tozali se kobanga Biwali kozela o sedu
Ikambu te sedu mama na zizi Moteme kosi yo otongi ngai
Kutaka mbongo tango na bota makie Na kokufa na kotika yango
Elengi ya mokiribi masuki ya pembe Okumbaka bankoko oh.
Sakana mama Sakana mama Yope lokola ngai tozali seko banga Miwani koze ya usedu
Mambuko
Finga mama munu
Oh, bake finga mama bakala
Finga mama munu la munu zapi inao
Mama ngeo bulai
Oh Marie, Marie Finga mama munu Bake finga mama bakala veo Finga mama munu Oh Marie, Marie Finga mama munu Make finger kama mama kala veo Finger mama munwe L'amour zola pidina
Another request for you. This one, that one also from Franco and the OK Jazz. That was going out to our friend Alicia in Kenya. I mean, in Canada, not in Kenya. Excuse me. She wanted to hear the song Finga Mama Munu from the. We played that off the CD version, the old African Sauna Disc compilation of OK Jazz songs from 1966 and 68. You are listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM Richmond. This next cut, we're going to play some music from a couple of guys who are contemporaries of Franco. And actually, Sam Mangwana sang with Franco for a while, and Cosmos Mutari was in the Bantus de la Capital, the big band of the same kind of stature across the river in Congo-Brazzaville. Here they are singing together on a new CD called Terre Sacrée Acte 2 on the Lumières d'Afrique label. Here is the song called Tolingana.
Maria, Maria.
Mbulai, inki mambuko.
Finga mama muna.
Nanga cosmos namoni likambo to solo laka mingi na kati ya bisoba bungi nzela bolingo ezali susu te omoni boni ndeko na ngai
ndeko na nga Mangwana toyemba kaka
Okay, la mobali, si ma moisi yo pesi bango choso ya mokili Iso bizali na boboy Elongo na boboto mpe mosego
Ah Mike, Cosmo. Totongi mototeme Sébastien Marunda, Roland Bikoumou, Jean-Alba Matima, Mike Sagingaka Ndenge Moko. Ah mon filien, Mawa.
Mangwana, tokolemete, Moussala la biso kote ya bato. Yakato yemba.
Zambe na kolemba te pona konuna Mikela muna yo Okela mai bande te pena vivwele Pona kitoko ya mutili Okela mobali Sima mwasi lopesi bango nyoso ya botili Miso bizali na pomoi Elongo na boboto mple posebo Okela mai vande te pena mi buena pona kitongo ya mokili Okela mobali si mamwasi yo pesi bango nyoso ya mokili Biso bizali na boboli elongo na boboto mpe mosebo O yawe osengi tolingana Bomoi kozwa ntina na mokili Ningi kati na biso Likunya zuwa lokuta boina nipe nilulela Opesa biso mayele Muyana mosala Ningi kati na biso Toza likolana Nizaleli ya mabe Oyawe
Lovely song from Cosmos Mutari along with Sam Mangwana Tolingana from the new CD called Terre Sacre Acte 2 on the Lumiere's Dafrique label. And the guitars on that one were played quite aptly by the young guitar superstar Olivier Chimanga. I really like the way he plays guitar. It was a really nice nice song from there. And that song, by the way, was arranged by Bhopal Mansi Amina. You may remember him from the Four Stars. If you are here in the West, you probably know him best from the Four Stars, but he was around doing some other music. We'll talk about that in a bit. But first, let's just keep the music going. Let's play another song arranged by Bhopal Mansi Amina from the brand new CD of Ricardo Lemvo and Makina Loca. Ricardo Lemvo, born in Zaire, makes Los Angeles his home now, and he has a new CD out called Retrospectiva on the Mopiato music label. That's his label. We're going to play a song sung in Swahili, but it's along the lines of what we've been listening to. Here's a song called Habari Yako, brand new CD from Ricardo Lembo and Makina Loca. You heard it here first on Ambiance Congo.
Thank you. abariyako mama, abariyako habibi yangu, mpenzi yangu nakupenda sana.
Yemaya, yemaya holele,
habibi yangu nakupenda sana.
Yemaya, yemaya holele,
wanawake wote nimechagua ni wewe.
Yemaya, yemaya holele,
yemaya mama kolele.
Yemaya, yemaya holele.
Y a un temps pour l'argent où est-il? Moi cherche toi mais sur l'argent. Moi cherche toi pour gagner Marie-Jeanne. J'ai fait tout, elle m'a ruiné. J'ai risqué prison, elle m'a roulé.
Marie-Jeanne.
J'ai semé les autres récoltés. J'ai bâti mon voisin profiter. Les fruits de mon travail est parti cadeau. I love you, Marie-Jeanne. I love you, Marie-Jeanne, oh mama. Ah.
That was the Orchestra Innovation featuring Bhopal Mansyamina on rhythm guitar and bass. I believe the arrangements were also by Bhopal, as they were in the last two songs that we played from modern CDs. That was from an older LP, Orchestra Mode Success Innovation, Volume 3. We heard the song called Tumas Marijane. Before that, we heard from Ricardo Lembo and Marquina Loca, based here in the United States, from the new CD of his called Retrospectiva. We heard the song called Habari Yako. And before that, we heard Sam Manguana and Cosmos Mutare singing Tolingana from the CD Ter Sacre Act 2. And all of those songs were arranged by Bhopal. We're going to hear another song arranged by Bhopal. This is from a new CD from one of the good singers, a really nice laid-back CD, great music on it, laid-back but danceable as well. This is from Sam Shintu, one of my favorite brand-new CDs. It's a CD-DVD package on the Bona Music label. It's called The Sacrifices. The name of the song we're going to hear is Seventh Bagar.
Boyza Septième Bagar. Yaka Tutoka. Noela Mbombo, Mama na Enjiu Estone. Nga na linga kayo guli kwatiye. Na yoka kese ngoso kina moni ovali pene nangai. Kasi mosika nanga na mona kandeli felo. Bazingi ngai na satana. Lucien Mbungu. Oh, nga na linga kayo. Kaka lege lege soki na moni ovali pene nanga. Kasi mosika nanga na mona kandeli felo. Bazingi ngai na satana. Nalela, nalela sheri nanga poitie. Nalela, nalela mon bebe. Buli omemeli nga bolingo apie. Twati okumeli nga na mulu apiango. Ngayo décidé na yo o sala na ezala sala o linga kasinga na bondela o mona wa bibale beta mapoto moko wane sale makate
mimi bitabe o ya bondela
basenga katubela na likambo o ebi o sala kie na sadie lokote buli pwati o kangelinga motema na sadie lokote motema maboko na ngai pembe.
Kaskito Maseba
Zonga 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 na kolela
Tony Foto
Zonga buli poitier Zonga na kozela yo yaya na dadi.
Ah vraiment bolingo boy koloka kutuna lingala et pourtant lango to kolina ngo X5
bebe kutwa lobakate sokia yo kinzala bebe kolela mama comprendre ya sengi mabele. Na sengi bolingo yo pimelinga ye yo keina yo na koti kala ulipoti kokwa kala te bebe nangai
Rocky de 4 soba
toko sambali kambanga na yo mokolo atima
Hamilton
mokolo nzamba pe makapwa katali kambo yango mabe ayo to yanga pardonne Patricia Matasoe
de la patria
Sido bebe kutwa lobakate sokia yo kinzala bebe akolela mama comprendre ya sengi mabele nana sengi bolingo yo pimelinga ye yo kena yo na koti kala ulipati kokwa kala te Sarkozy
Claude Dinanga
tala nengo na la vie tala nengo lukelinga problem na nzela bakomi ndeko seka tiolanga na baninga mon bebe uli kwatie
Lopez e Kanda
tala nengo lukelinga susi na la vie
oh, yane
tala nengo lukelinga problem na nzela
mazo 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 mazo
na Luanda ye banani yango batonga kango sandu ya koti
Jidoka Luya Chedo na Monique
Balukelinga makambo buli poitie Balukelinga makambo Eric Ebola e Balukelinga makambo Tialondo Basie Banani yango batonga kanga kuna na kamfufue Banani yango basinga kanga kuna na mushinda e Balukelinga makambo Didi Kinwanie e Balukelinga makambo Blanchard Kadhafi e Balukelinga makambo Tula Toulouse Balukelinga makambo Malumbo Mboka e
Eve Kasamoto Dani Koule Eric Galoumé et Apollinaire Mambota
Loketo Kakabo Mabongo Kakabo Delize Kea Kakabo Mobola Sefidia
Eric Enzila
Yeah. kina tisa mokola na mokola mwana ko sambela kanzambe abakisela ngai mikolo amura ngai na yo
yo bata ya biso bana to sala ya biso libota meye meye ayaye sakina na kosenga na bolingo na biso esala boye sadara yo kanga sakina na kosenga na bolingo na biso esala lokola papa na mama sakina na kosenga oluwa na bandeko banga lokolo oluwa na bandeko bayo sakina na kosenga na bolingo na biso esala lokola papa na mama Yo ya somo bato bako kimana kulela Sakina na lela ndenge ninye Sakina na kose mana bolingo na biso esa la boye Sadara yo kanga Sakina na kose mana bolingo na biso Lokola papa wemba na mazane Sakina na kosenga na bolingo na biso Ezana lokola papa na mama Sakina na kosenga Osuwa kabande kota na lokolo Osuwa kabande kota yo Lofundu shaki ya tina seo Koko ya kokufa Niwoyo ya somo bato bako kima na mbuta Voy a entrar